Papareya izo adrese za Josette zaba ari nshya uwabonye, kuko hari adrese yigeze antumira ambwira ngo ubwo nabaga ndimo ninjiza abantu ngo njye nzibaha ngo kugira ngo bibe proof ko afite aho atuye, ariko hari abazicekinze basanga niza ahantu ho muri Amerika atari zo muri Canada. Simbizi niba hari ubundi buryo waba warazibonye vuba, kandi izo yari yampaye njye nta nubwo nkibifite kuko telefone narayitakaje, iyo mfite ni iyindi.
Yes Fanny, gusa izo adrese bo iza mbere yaguhaye jyewe ntabwo nziza, ariko izi ngizi ni umuntu uzimpaye nonaha nawe yari yarazihaye, kandi urabona ko harimo adrese aho atuye nyine muri Canada, siri atuyemo na country, so urumva ko ni ibintu bisobanutse. Ibyo ngibyo niba yaranabitanze atari iz'ukuri byose ni ubujura, kuko urumva ko ni umwambuzi agenda yihishahisha. Gutanga wrong address ntabwo ari ibintu bitangaje.